uMzantsi Afrika wonke ukulockdown. Nekuya emfulambilo kumatima. Kubuye kube nzima uma unekugula lokubita ukuthi uhlale uya emfulambilo njalo ngenyanga. I-CCMDD ikusita ngekukulethela indlela lelula yokulandza imithi yakho lebitwa ngekuthi i-DepLab meds. Lenciphisa kuyofola emalayini isikhathi lesidze. Uma ungilomunye walabalandza imithi yabo njalo emtholampilo ngenyanga, ungabuta umhlengi emtholampilo ukuthi ungakhona na kusebentisa lolu hlelo lwe-DepLab meds. Kanti uma wabhalisa kuleli hlelo nobe lendlela ye-DepLab meds, hamba utilandzele imithi yakho kulenye yetindzawo letisedvute nawe ngelusuku lohlelelwe lona kude ugweme kufola sikhathi lesidze. Lokhu sita kuvikela kubhebhethekisa kwe-COVID-19 ebantwini lobathandzako nempilo yakho. Zama kuhlala ekhaya ugweme kuhlangana nebantfu labanyenti. Lo mlayeto ulethelwa litiko letempilo lahulumende lomkhulu waseNingizimu Afrika.